نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kubidiliza kukambilana za nkhani yathu yokuza kugwiritsa ntchito miswak kapena kuti ubwino wogwiritsa ntchito miswak nthawi zimene miswak ikufunika kugwiritsidwa ntchito tikambilana za nthawi zimene miswak ikufunika kugwiritsidwa ntchito mfundo yoyambilira pa number 1 ndi mukangodzuka kumene pa nthawi imene munthu wangodzuka akuyenera kudzuka mkamwa pogwiritsa ntchito kantengo kameneka ka miswak hadith sayyiduna sayyidatuna aisha radhiyallahu anha sayyidatuna aisha radhiyallahu anha akusimba kuti nthawi zonse mtumiki sallallahu alaihi wasallam ankati akadzuka kayani masana kapena ndi usiku ankatsuka mkamwa pogwiritsa ntchito kantengo kameneka ka miswak asadapange wudhu tiyenera kukumbukira kuti kugwiritsa ntchito kantengo kameneka ka miswak ukangodzuka kumene ndi sunna ina komanso kugwiritsa ntchito miswak popanga wudhu ndi sunna inanso yapadera kotero ngakhale wina atatsuka mkamwa pogwiritsa ntchito miswak popanda kupanga wudhu kuti aswali pamene akudzuka ngakhale atakhala kuti ni munthu wamayi pa nthawi imene ali munyengo zake ayenera kugwiritsa ntchito miswak akangodzuka nthawi yachiwiri ndi polowa mnyumba munthu akamalowa mnyumbaso ndi sunna kutsuka kayenkamwa pogwiritsa ntchito kantengo kameneka ka miswak hadith sayyidatuna aisha radhiyallahu anha akufotokoza kuti nthawi zonse mtumiki sallallahu alaihi wasallam akamalowa mnyumba ankatsuka mkamwa pogwiritsa ntchito kantengo kameneka ka miswak mfundo number 3 nthawi yachitatu imene ndi sunnaso kugwiritsa ntchito miswak ndi musanayambe kuwerenga Quran pamene munthu afuna kuwerenga Quran ndi sunna kuyamba watsuka mkamwa pogwiritsa ntchito kantengo kameneka ka miswak hadith zafotokozedwa kuti sayyiduna ali radhiyallahu anhu adati ndithudi mkamwa mwanu ndi mipata ya Quran izi zikutanthauza kuti mkamwa mwanu mumagwiritsidwa ntchito kuwerenga Quran kotero tsukani mkamwa mwanu pogwiritsa ntchito miswak hadithi ina sayyiduna ali radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati munthu akatsukira mkamwa kantengo kameneka ka miswak kenaka ndi ukaswali angelo amayima pambuyo pake ndi kumamvetsera mwachidwi kuwerengedwa kwake kwa Quran kenaka angelo aja amamufupikira amamfikira pafupi ndipo chifukwa choti ali pafupi mpaka amakumanitsa milomo yawo ndi milomo ya munthu ameneyo gawo lililonse lomwe lingawerengedwe limasungidwa mmimba mwa mngeloyo kenaka imatetezedwatu ndi Allahu tabaraka wa taala kotero onetsetsani kuti mukutsuka mkamwa mwanu musanayambe kuwerenga buku lolemekezeka buku limeneli la Quran.